nkwibutse gusa ibikuye muri icyo gitabo kandi Pierre Celestin akaba amaze kongera nyine kubitubwira nkuko yatugejeje ikiganiro mu cyumweru gishize. Izo ngingo uraziyumviye uburyo nyine igitabo cyanditse ibikubiyemo ibika yagiye akigabanyamo. Kuri wowe kuba twongeye kukwibutsa iki gitabo nyuma y'igihe kirekire uragisomye, nkaba ngira ngo ijambo utubwire wowe nk'umusomyi w'igitabo, nk'umuntu wavuzwe mu gitabo, reaction yawe ni iyihe, Major Théogène?
Murakoze Serge, sinzi niba munyumva neza.
Turakumva rwose.
Igitabo cya Nyakwigendera Ruzibiza nagisomye nko kubivuze, nagisomye kera kigisohoka. N'ubungubu mbonye akanya hari igihe ngisoma. Ariko jyewe kiriya gitabo uko nagisomye nkikibona na nyuma kubimena ntekereza ukuntu cyanditse nkagisesengura neza, kiriya gitabo jyewe mbona ntabwo ari icya Ruzibiza, ahubwo cyitiriwe Ruzibiza. Uyo numva ashaka kubisobanura, ariko buri muntu wese yagira analize ye. Nk'uko nzi Ruzibiza, ndagerageza mbisobanure mu magambo makeya. Kiriya gitabo gifite ukuntu cyateguwe n'abantu batandukanye, ariko bakitirira Ruzibiza kugira ngo kigire impact yindi igaragaza uruhare rwa RPF mu bikorwa bibi cyane. Ariko ntabwo mvuga ngiye ko kiriya kitaba ari Ruzibiza wicaye akagitegura, ndabisobanura gutya. Ruzibiza Abdul yinjiye mu gihumbi 1991. Ntabwo ndi butinde cyane kuko yakoze igisirikare, kuko yabaye umusirikare. Ariko icyo mvuga aho jyewe namumenyeye cyane, namumenyeye muri 1993. Turi mu mishyikirano igihe twatemberaga mu batayo, nza kumubona ari umwana w'umusore turaganira bisanzwe. Nyuma intambara irangiye 1994 nibwo namumenye cyane. Nabamenyeje muri ofisi yanjye, aje gusaba uburyo yajya kwiga muri universite. Yari umwana ubona n'umuhanga, turanamwandika umwana wagomba gutse muri universite bwa mbere mu 1995 universite igitangira. Ariko agira ikibazo, igihe abandi bagendaga we arafungwa. Icyo yafungiwe yuko yari administration ya batayo, aza gufata amafaranga y'abasirikare bagomba kurya ayaha mukuru we, bumvikana ko agomba kuyacuruza, hanyuma inyungu yaboneka akagarura ya mafaranga. Nyuma baza kumufata baramufunga, ya mafaranga atarashobora kuyagaruza. Bamufunze igihe kinini Ruzibiza, kuko icyo gihe n'inyigo za gisirikare ntabwo zari zagakoze neza. Yafunzwe kuva na 1995, yafunguwe 1998, ahita atagizwa indege ajya ahantu bita Kabinda muri batayo ya 9th Battalion, ajya kujya kuba ushinzwe administration yayo. Urumva yafunzwe imyaka itatu. Ni ukuvuga ngo ibintu byabaye mu gisirikare 1995, 1996, 1997 ntabyo yazi, ntabyigeze amenya kuko yari muri prison. Ibyo genda bivuga mbizi neza. 1998 ageze muri batayo ya 9 yari Kabinda hafi na Mbujimayi muri Congo, yayimazemwo imyaka ibiri. Baza guhamagaza abayobozi mu batayo n'abashinzwe administration muri za batayo na bamwe bungirije za batayo za bakomanda mu batayo, babahuriziga ko hari haza abarimu b'Abanyakenya kuza kwigisha amakosezi akomeye ya gisirikare atandukanye. Yari initiative nziza cyane yo kwigisha komandazi benshi cyane ba RDF igihe kimwe, kugira ngo bagende batoranya bohereze umwe byatwaraga amafaranga menshi igihugu. Abantu bagize igitekerezo bo bari bagize igitekerezo cyiza. Ruzibiza icyo gihe yaje igako nanjye mu komanda wa batayo nari mpari. Ruzibiza hakubwira abana twaraganiraga ifuti. Nyuma Ruzibiza arangije kosi yitaga admin kosi, yari agiye kujya ku kosi yindi kuko yari yagaragaje ubuhanga. Yari agiye kujya ku kosi yo kwiga kwigisha, kugira ngo azajye yigisha abasirikare. udutoramiri mukuru we ajya kumurega muri udutoramiri tere yuko ashaka kumwica muhora y'amafaranga udutoramiri tere hamagara ruzibiza imuhamagaye yumva ko yingiye kongera gufunga imyaka ingahe ruzibiza ndibuka ko yanasezeye yarambwiye ati ushobora kongera gufungwa ndahunze nuko ruzibiza ahita ahunga ajya i Bugande urumva mu cyo ushaka kuvuga nshaka kuvuga ruzibiza ntabwo buriya yahunze leta ntabwo yagiranye ikibazo na leta yagiranye ikibazo n'umuryango we na mukuru we yaragiye kumufungisha bwa kabiri rero akigera hanze nyuma y'igihe gito cyane tubona kiriya gitabo kimeze kuri yageze i Bugande mu gihe gitoya abageze mu Bufaransa igitabo gihita gisohoka ni ukuvuga ngo yasanze amadone yakusanyijwe hose bayakusanyiriza hamwe nawe yongeramo dukeya yo naza no kuvuga ko ariko dukeya yavuga mu by'ukuri ubona ko ariko twabayeho koko ariko ibyinshi cyane ntabwo ari byo arareba nk'uko atanabizi akareba nk'uko bitana ariko nka nk'ibyo nagiye nsomye yagiye avuga nk'ezina rya Kibeho umubare w'abantu bapfuye ntabwo abeshya ashobora kuba avuga na mutoya ahubwo hari na munini urenze ariko uko byateguwe ntabwo ari byo ntabwo ariko byari bimeze uko byakozwe ntabwo ariko byari bimeze we ashobora kuba ari nk'umuntu w'impunzi wari uhari cyangwa wari he yavuze mu bitekerezo bye ariko ntabwo ariko bimeze icyo gitabo rero njyewe icyo nshaka kuvuga Serije ntabwo ari cya Ruzibiza ni amadoni abantu batandukanye bakusanyirije hamwe bayitira Ruzibiza nawe arayasinya yanaje no kugaragara nyuma y'uko yagiye yivuguruza ageze arusha kujya kuvuguruza ati ibyo biriya byari igitabo ntabwo ari ibyange barambeshyira mu by'ukuri ntabwo Ruzibiza icyo gitabo ari iki ijana ku ijana numva ari nk'ako karegisiyo navuga niba twajya muri detaye tujya tuva akaruhu kandi numva nabisobanura neza Serije ijambo ryawe
urakoze cyane Meja Theogene nk'uko bisobanuye ntabwo twari duhari twebwe turasoma ikigabo cyitwa ikiganiro cyitwa ni ndasoma sinandika nitwe twarasomye abantu bamwe bagize na reaction bikaba binashimishije kuko igitabo nawe wavuzwemo hari abavuga bati amateka y'abanyarwanda ni uruvangitirane ibyabaye mu Rwanda ntibizongere kuba twe dusoma tuba dushaka kumenya ukuri wowe izi ntambara zibayemo ubwicanyi bwabaye mu Rwanda wenda ndavuga ku gice cya FPR wari urimo icyo gihe intambara mwarwanye niwe uzizi hari icyo wumva dutangariza ku munsi uburyo byabagendekeye mu magambo ahinnye kuko nzi neza tugiye ku munsi ntabwo byazarangira ariko nanone utubwire utwereka nka Major Theogene ubuzima wari urimo fiya wari ufite n'uwo mwari muhanganye utwereke impact byari bifite kugira ngo umuntu utaruhari yumve uburyo battlefield mera yumve uko byari bimeze kuruta kubisoma mu gitabo ngo twumve uko byagenze niba wabasha kudusobanurira utwereke uko byari bimeze utwereke uko fiya yari hari cyangwa atmosphere y'intambara mwabayemo cyane cyane ariko nuko twereka uburyo abantu bavuga biriya bintu byabaye iby'ubwicanyi cyane cyane nko muri Nord Province mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda usanga kumva mu ntambara y'abacengezi 95 kugeza 97 98 ndumva niho usanga abantu iyo bageze batangira kuvuga bati ni kuriya byagenze kuko twari tuzi ko intambara yarangiye ibyo bintu byabaye bite Meja Theogene
Serije icyo mbanze kukubwira cyo nagira ngo kubwire ko ikintu cyitwa intambara ni ikintu kibi intambara ni ikintu gihita n'abaturage benshi buriya ubuse intambara bari ubuse ya nyuma mbishoboka ubundi wagiye kugira ntabwo yakwikorereza intambara ubwo intambara impande zose zirwana zirapfa zirapfusha ariko abaturage bo bakahababarira cyane icyo naba nakubwira cyo nuko abari impande zombi zirwana nyuma n'uruhande rw'inyeshyamba inyeshyamba ntabwo zishobora kurwana ahantu mu bihuru bakunda kurwana ahantu mu giturage bazabona n'ibyo barya iyo bagiye kurwana mu giturage rero ubwo abaturage barahababarira ni muri urwo rwego nka ntambara z'umurengeri ni warutangiye kuvuga yaba ari zo navugaho ahari buriya abacengezi bajya gutera bumvaga bajya mu gisenyi na Ruhengeri niho abenshi bavuka niho bafite ijuti niho bafite imiryango bakumva ko nibagenda bazabaproteje n'imiryango bakarwaye intambara bakaba bajya n'icyo bagera huko mu gihe bari proteje n'abaturage oro bakibayirwa yuko iyo bagiye mu giturage bakivanga n'abaturage uwo barwana atazababangura kuko ugiye kujya kuvangura cyane abantu bamaze kwivanga ushobora gutsindwa intambara nta rero abasirikare ba leta ntibashobora kwemera gutsindwa n'inyeshyamba ntabwo bijya bishoboka ntabwo zishobora kubatsinda kubera kubura uko bagira ariko ubundi bagomba gukora ibishoboka byose ntibatsindwe ubundi mu ntangiriro FPR itangiye urugamba nari nyirimo FPR nayitangiye yagiyemo igitangira muri 2007 nari umunyamuryango ukomeye wa FPR imigabo n'imigambi ya FPR ndayizi nta muntu wayimbeshya nta n'uwayigisha nta na rimwe numva higeze hategurwa cyangwa havugwa ikintu kijyanye no kwica umuntu uwo ari we wese cyane cyane no kwica abahutu kuko FPR buriya 99% ku ijana n'ibice 99% barabatutsi nta na rimwe nigeze numva inama yose igeze ibaho yo kwica abahutu tunatangira intambara muri 99 ndibuka abaturage twahuye nabo bwa mbere yewe bwanjye abona ahuye nabo bwa mbere nabo ndi twahuye nabo ahantu bita Kabarore ntabwo ntabasigaye bingoteye nta n'umwe ntabwo bitaga abaturage habe na buhoro nyuma intambara za Kabarore na za Rwayitima zirahagarara tuva mu Kagera noneho dutangira ubusuhuyoborwa na za Byumba na Ruhengeri kuko ne naho hantu twagomba kuba n'ibyo kujya mu buryo butworoheye aho rero naho abaturage niho abaturage batangiye kugenda bapfa buhoro buhoro atari benshi cyane nabwo kandi bitari muri gahunda ya FPR no icyo kintu uza kivuga za abeshi FPR FPR nungu winda irwanya sinemera iyo nayo atoro amakosa bafite ariko nta nubwo nshobora kuyibeshya ntabwo 1991 nta gahunda yahera yo kwita umuturage uwo ari wese ari umututsi ari umutsi ariko uko abaturage bagendaga bafasha inzirabwoba aho tunyuze hose bakatuvugiriza induru bari batwizina ngo batwitaga za rutare tukajya kugenda ukajya kugera kuri pozisiyo y'abasirikare bamaze kukwitegura kera kuko bari abaturage babaga bamaze gutanga amakuru twakumva kuko dushoboye kose kugira ngo ahantu habera zone y'imirwano abaturage bahage niho hatangiye buriya kuba impunzi zatangiye kujya zihunga zikajyajya cyonga kugira natwe tugire zone yacu yo kurwaniramo tutashobora umwanzi wacu adashobora kumenya ko twamugezeho kuko ubundi twamugeraga akaturasa kandi twebwe twagomba gutera tumutunguye nuko rero twatangiye hatangiye ibikorwa byo kwirukana abaturage bakatuva hagati y'amapozisiyo y'abasirikare na pozisiyo z'inkotanyi intambara zigenda gutyo kugera igihe tutangiye kugira icyo bita zone tampo muri zone tampo twari dufite abaturage benshi cyane nta muturage n'umwe muri zone tampo ugeze apfa yishwe n'umusirikare w'inkotanyi niyo yaba yarapfuye aba ariko n'umusirikare ku giti cye nawe akaba yarahanwe ariko njyewe akazi nakoraga nari mfite amakuru ampagije ya zone yarapiye yose yo parikingiramo kuko ni nabyo nari nashinzwe nta baturage bigeze bapfa muri zone tampo bazize inkotanyi ntabwo byabagaho kuko iyo gahunda yari ihari kandi muri zone tampo habagamo abahutu gusa nyuma rero abahutu baje gupfa aho narukana na Rugwiza baje gupfa nyuma intambara 1994 itangiye jenoside itangiye serije Habyarimana amaze gupfa batangiye kwica abaturage muri abaturage kwica abantu muri Kigali batangiye kwica abayobozi mu nzego zitandukanye bakava Uganda bagatwiriye Imana batangiye gupfa, nibwo hatangiye habayeho briefing yo gutera. Abazi muri serize barasohoka baratera, abari ku murindi, abari muri za pozisiyo za butaro bose bava mu mapozisiyo. Buri muntu ati buri komanda operasiyo ahabwa amabwiriza yahagomba kunyura kugira ngo ufate leta vuba. Icyo tuzavaho twarwanye ntabwo ngo dufate leta vuba, icyo nicyo ahubwo twari dufite objectif yo gufata leta vuba. Ubwo iyo ufashe leta iyo gufasha no kurengera abantu bari kuko ntabwo bavuga ngo urajya muri buri gikombe wohereze umusirikare kujya gukurayo abantu, ntabwo wabishobora. Kuvuga ko iyo ufashe leta ubu yifashe utanga ihumura n'abantu noneho ukamenya n'uburyo urwanya abariho bica abantu. Icyo gihe rero abantu bariho bagenda imbere barwana n'inzirabwoba, barwana na XFAN inkotanyi zasangaga imirambo y'abatutsi bariho bakiri babishyuye kimara kwicwa. Intambara yo gutangira icyo gihe yari Perezida Kagame ari abayobozi basigaye bose, nta n'umwe yigeze ahabwa amabwiriza yo kwica umuntu, nta n'umwe. Ibyo nabivuga njyewe nanabisubiramo umuvandimwe yasomaga igitabo yavuga ikintu cyitwa ukuri. Ukuri ni ikintu gikomeye. Uko ni ukuri ndiho mvuga, nta mabwiriza yabayeho na rimwe yo kugenda abantu badivansinga bagenda bica abahutu, bari kwadivansinga barwana na XFR. Nta mbabazi kandi ni imbaraga nyinshi zidasanzwe, kuko twari dufite n'abasirikare 600 muri senete bashobora kuba banarega baramaze bagera no ku gihumbi, kuko twageraga kongereramo n'abandi. Ariko abo ngabo nta kizere twari dufite ko bazanabaho, twagomba nabo kubatabara. Abasirikare barapfuye kiriya gihe 99 n'ibice 90 bari Abatutsi. Iyo mvere no kumubona bariho badivansinga bagenda basanga Abatutsi bamaze gutemagurwa, bagera imbere bagasanga amaze kuyatema bagifite ibipanga iriho amaraso bari hariya. Mbega uwumva wowe yagenda gutari wowe. Aho niho hari abasirikare batangiye kurakara, ariko mandazi bakuru babayoboraga nabo batangira kura abantu batangiye kugeza initiative zitari ziteguwe. Niko ubwicanyi bwatangiye kandi barabishe koko, nakubwiza ukuri ngo barabishe mu buryo bugaragara, ahubwo abantu ntibanabize. Abanyarwanda buriya ni bari benshi cyane, ababishe mu buryo bushoboka, ariko babicanye umujinya kuko basanga n'abandi bari bamaze kwica bene wabo. Ibyo ngibyo ni nkuko nawe uyu munsi abarundi leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda bareba na ingwe umwanya wose babona barwanya. Ugiye gutyo ugasanga abarundi bamaze kwica famiye yawe, bamaze kwica abaturage b'abanyarwanda babarunze muri mu kizi hari imirambo, ugasanga bari hari bari baridoga ufite imbunda wabakorera iki? Bamaze kwica bene wanyu, nta kindi wakora. Ntabwo wabwira ngo murakoze ngo mwakoze neza kunywesha abanyarwanda, nawe urabica. Nubwo kuko intambara ihinduye isura, abantu batangira gupfa gutyo, abahutu barapfa nabo bari bamaze kwica abatutsi bikomeza bigenda gutyo. Niko bwo kubwicanya mu by'ukuri bwatangiye bukaza umurego udasanzwe. Imirongo cyara kane intambara irangiye, nibwo leta imaze kujyaho nibwo ibintu byagomba guhinduka, kandi kuko byahinduka ko intambara imaze kurangira, leta imaze kujyaho, guverinoma iriho, siteri minisitiri wa interiyeri twagira mungu ari premier minisitiri, nawe ntabwo bashobora kwihanganira ubwicanyi budafite impamvu. Ibintu bikomeza bisakuza, ibintu birigenda bigabanuka. Ndumva ubwicanyi ni uko bwatangiye, ariko butangirwa butari muri plan ya FPR namba. Hanyuma rero ubwicanyi bw'ikibeho ruzibiza aravuga icyo atazi, ntabwo ari ruzibiza. Ubwicanyi bw'ikibeho bwateguwe gute? Iriya inkambi y'ikibeho yarimo abahutu benshi cyane. Iriya nkambi y'ikibeho ntabwo yagombaga guterwa na buhoro mu gihe yari irinzwe na Minwari, mu gihe harimo Croix Rouge. Iriya ntabwo yari inkambi y'u Rwanda, yari inkambi yari kambi international. Ariko abantu batabizeye buriya iriya kambi ati ubundi gutari kambi nk'iriya y'abantu bari bangana kuriya harimo n'abantu bafite imbunda, yagomba kwicarwa bigategurwa bikagira plani bigaplanishwa ariko nakugera neza yuko ibyo navuga nabihagaraho iriya nkambi yatewe n'abantu babiri nibo bateguye igitero cy'inkambi bagishyira no mu bikorwa abandi batabizi yateguwe nandi yateguwe na Perezida Kagame ubwe nayibingira uko ari babiri yumvira igitero operasiyo yateguwe nayibingira na Kagame nawe kibazi isi kibazi nta n'umwe azi amategeko nta n'umwe azi umuntu icyo bivuga nta n'umwe azi kubahiriza ikiremwa umuntu icyo bivuga nta n'umwe muri abo bombi nta n'umwe azi n'abantu wakwita lezinyura kuburenganzira bw'ikiremwa muntu ku mategeko interinasiyonali bo barabiteguye bamaze kubitegura kuba twese twabyumvise nkanjye nayibwiwe n'umujandarume twari muri jandarumure arambwira ati wano vuba seveni yateye inkambi y'impunzi ya Kibeho ndibuka nahamwe jenerali Kayumba igihe yari koroneri ari shobe zitema n'uwa jandarumure ndakubwira ni inkambi ya Kibeho wano vuba seveni yayiteye bariho barayirasa yaranyishe arambwira ati ntibiba byuvuga ntubizi wowe arantunganya cyane kandi ari kumwe n'abandi bantu b'abayobozi bakomeye barimo bakoroneri Karemera nawe uzamuhamagara umubaze azakubwira bose barabihakana bati ntibishoboka ndongera ndahamagara barambwe bati nibyo ndabibwira aramakana mu gitoro cya kare yamuhamagaye mu gitoro cya kare tugende ati nibyo babiri kuko ikambi bayiteye tujyeyo ari na perezida bizimungu ntabyo yari azi shebuja utabajeho ingabo z'u Rwanda yari kaka ntabyo yari azi abantu bose bahuriye bajya kureba ibyo bintu nta muntu n'umwe ubizi dusanga imirambo n'imirambo ibyo yavangwa ngo amakamyo aza gutwara ibintu nta makamyo yaje narabeshye ibintu by'amakamyo yari bari inyuma bizimungu yahavuye abantu bose bagiye batajya kujya gutunda imirambo ariko byari byarangiye kera yari n'operasiyo yateguwe mu mafuti n'abantu bapfuye ahubwo abantu bakize bahavuye bagira amahirwe abantu bakize operasiyo yabari abantu batazi icyo uburenganzira bw'icyo muntu icyo bivuga ahubwo kugushira bose ubundi ariko n'ubundi baragerageje kuko barashe ibishoboka byose imbaraga zo barazirangije ahubwo basigaye n'imana bakijije ndumva nabandikiye aho ngaho niba hari ibindi washaka kumbaza havaho mvuga byinshi bikagatuma hari ibyo nibagirwa wakonyoka
meja Theogene urakoze kuko uranafashe ikiganiro cyacu twakoze kuwa mbere kandi uyu niwo n'umuco twifuza yuko abanyarwanda dufatanya kugira ngo tubwizanye ukuri cyane cyane turubaka ukuri nubwo twifashisha ibitabo ntabwo turi butinde kujya mu byabaye byose ko nta n'umwanya dufite ikindi gitabo turi buganire mu kanya katarambiranye ariko nkaba ngushimira uburyo wemeye kuza kudufasha ku byasomwe mu gitabo kandi uranaduha detaye uvuga uti suko byagenze dore uko byagenze iyo ni contribution nkeka ko yanadufasha muri kwa kuri kwacu duharanira hari igika twasomyemo cyanababaje abantu cyane ni byabereye hariya mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi bajya bavuga ngo aho bita muri grotte naye hose kiri mu gitabo aho bavuga nyine uburyo intambara y'abacengezi yari iteye n'ubwicanyi bwahabereye bati byakozwe ku mugambi wa RPF kandi nzi neza ko zira ntambara mwazirwanye hariya Meja Theogene intambara ibimeze ite umunsi ku munsi wagerageje kutubwira uti iyo uri inyeshyamba ugerageza kurwanira muri zone irimo abaturage kubera yuko ubukeneye ibiribwa ubukeneye ko baguhisha ubukeneye ko batanga information ndagira ngo ugaruke hariya gatoya naho uhatubwire kugira ngo turebe ko twa balansinga ku bice bimwe na bimwe mbona abanyarwanda banyandikiyeho basa nkaho byabateye ubwoba ndetse banavuga bati muravuga ibyo mutazi Meja Theogene
iriya ntambara y'abacengezi rekanye ho kubwira ho gatoya kuko ndayizi nayibayemo iriya ntambara ikintu cya mbere cyabanje iriya ntambara yabayeho nyuma y'isenywa ry'amakambi y'impunzi yari muri Kongo kuko amakambi y'impunzi yasenywe muri 1996 icyo gihe amakambi yarasenywe ya Kibumba na ziriya nkambi zari ziri ruguru gatoya ahagana za
Mugunga Katare izo zose
na Kahino na Katare na Kibumba zose zaragiye zijya Mugunga hari abasirikare benshi hari abanyarwanda benshi mu gihugu. Rero inkambi ya Mugunga rero nayo irasenywa, isenywe. Abasirikare baravuga ngo abashaka abantu bashaka gusubira mu Rwanda nimufate umuhanda musubireyo, abashaka kudukurikira ukomeza urugamba muzamuke imisozi ya Masisi na Sacyanya za Sacyi. Abanyarwanda benshi bafata inzira bagaruka mu Rwanda, abagarutse mu Rwanda buriya imbizi yewe ntabwo mbizi cyane, ariko ndisire yuko bimwe barambutse bajya mu Rwanda nta kibazo bagize. Niba harimo abari barakoze jenoside bagafungwa byo birashoboka, ariko ntabwo bigeze bambuka ngo Leta ibice. No, abakurikiye rero abakurikiye umwanzi abo bo babonye isomo koko bajyanye n'abasirikare inkotanyi zirabakurikira zibarasana n'abasirikare, uwo zifashe zikamurasa, uwo zitafashe hari mu mashyamba nta tegeko rihari, nta ntangarugero. Ibyo ngibyo byo ibyo ribarwariraye abantu bahungiye Kongo bagakomeza bajyanye na XFR. Abo ngabo ntabwo navuga ibyabo byabaye bibi, byari kuba byiza iyo bataha bagasubira mu Rwanda, ariko abakurikiye XFR bagize ibyabo cyane. Nyuma rero muri 1997 haba ibitero by'abacengezi. Abacengezi baraje bajya mu Ruhenya na Gisenyi baratura barahinga bafite imbunda, batangira no gutangira bamaze kwiruganiza neza. Mu by'ukuri bagize ibyago igihugu bari bagiye kugifata. Mu by'ukuri icyatsi batagifata ntabwo habaye imbaraga zidasanzwe, bamaze gutegura ibintu byose bakajya kujya barasa abasirikare ku mihanda. Abayobozi b'abasirikare bari bahari iki gihe witwa abakoloneli Nzaramba bandiyane ntibasobanukirwaga n'ibyo ari byo, ntibamenye n'ibyo ari byo. Intambara itangiye kugenda ihindura isura, bagenda bagira imbaraga, noneho batangiye kujya barasa abasirikare b'inkotanyi. Abasirikare b'inkotanyi bagataza posisiyo bagahunga, batangiye gutwika amakomine, ibintu bitangiye kuba bibi cyane. Batangira kurasa ku buryo Ruhenya na Gisenyi yari imaze kuba zone, kuyigeramo ari ibintu bidashoboka. Noneho baramanuka bagenda na za Shyorongi hariya, ku buryo kurenga Shyorongi uzamuka hejuru za Ruhengeri na Gisenyi yari nk'umugani. Icyo gihe rero nibwo Perezida Kagame yakwiye Jenerali Kayumba muri jandarumuri, amwohereza kuba koordinator w'intambara ku Gisenyi, Ruhengeri, Kibuye na Gitarama, kuko ni nk'aho izo perezidizi ni nk'aho zari zarafashwe na byumba. Iki gihe rero nibwo intambara mu by'ukuri yahinduye isura utajya kurwana. Jenerali Kayumba haziye yahinduye ibintu kuko rero ni umusirikare uzi buri intambara irwanywa n'ubwenge, ntabwo intambara irwanywa no kurasa biriya bavuga ngo wararibwa mu ntoki. Oya, uribwa mu ntoki ntabwo ari umurwanyi. Umurwanyi n'utegura intambara akayitegura mu bwenge, ubuhanga, arayirwana, arayirwanisha. Noneho dushobora kumenya neza niba n'umwanzi ari hehe, angana iki, usanga umwanzi ni mwinshi cyane. Ariko umwanzi yari yarivanze n'abaturage. Umwanzi aragenda afata abaturage, hari abo bitaga abaresista. Abaresista babaga ari abana b'abasore kuva ku mwana w'imyaka 16 kugera ku mugabo w'imyaka 50, bose bitwaga abaresista. Bakajya bajyana ugasanga abantu bafite imbunda 100 bajyana n'abandi 1,000, abandi 100,000 bagatera pozisiyo imwe. Hanyuma rero se bize mbwira y'abantu 1,000 pozisiyo y'abasirikare 50, wumva hasigara iki? Nibwo batangiye pozisiyo zacu zitajya kugira ibibazo, kuko bateraga pozisiyo imisozi ikuzura, niho rero hatangiye gukoreshwa indege. Ibyo bivuga ngo indege niko zatangiye kuza, kuko bazaga buzuye imisozi indege zikaza. Indege zazaga rero zikabarasa, nubwo ubuge ndumva nta herere yabaye gusyagiye kuko bari barivanze indege zitari umutuzi barwanije kuri ntabwo twari kuba dutanze igihugu bari gufata igihugu noneho bakatwica kandi nta muntu yari tayari gupfa kandi bari abanzi hari abanzi ikindi wafataga inzira uri kubona abasirikare ukajya kubona ukabona umuntu afashije imbunda anyujije mu idirishya arashe umuntu mu idirishya ry'inzu muri urwo rugo uwo muntu arimwo arashe abantu abasirikare abasirikare ngo bazajya gute iyo nzu bazagira gute bazayikubita na roketi niba harimo umwana niba harimo umugore niba harimo umugabo bazapfa niba bemeye ko uwo muntu aza akaratira abantu mu mazu bigenda gute buriya njya numva bavuga na ruzizano bisa bivuga ngo Colonel Kayumba ngo yishe abantu ahubwo buriya twebwe ntabwo ndi bwikure mu gukora nyine nari mbari yaturwanishaga intambara we yabikoreshaga ubwenge bwe nyuma byaje kugera ndaza no kubisobanura ariko byaje kugaragara yuko yaturushije ubwenge uko twifuza kubikora siko we yabishakaga kandi abantu babigerageje mu bibazo uko uwumvaga yuko abantu bose ari abana ukumva wakora ibishoboka byose kugira ngo tere uyiringanize umuntu wese ubonye aho ngaho abe yakuva mu maso ariko abagerageje gukora tentative nk'izo ngizo nabivuge navuga amazina ya bakomandazi Shereka Kayumba yari yarajujubije buriya yagenda na visite yuzuye inkoni agakubita abantu yaheza akanabafunga ndanahamya ko ari cyo kintu cya mbere aricyo kintu cya mbere cyazanye ikibazo hagati ye na Kagame uretse ko niba yabitubwira simbizi kuko Kagame nawe ntabwo yemeranyaga nawe kuko yumvaga ko umuntu yamurasiye abasirikare aho hantu nta muntu agomba kuhasigara ariko Kayumba we akavuga yuko kwitari abo bantu bazadufasha kwidentifiye abacengezi bose kandi ko byageze tumaze kwica nkundi n'umuganga witwaga yari mu Germany y'abarindi niko byatugeneye kuko abaturage bamaze kubona ko abacengezi intege zishize nibo batangiye kugenda batubwira bataha aha noneho bamaze abacengezi bamaze kurerwa bahungiye Congo nyuma mu 2001 bagarutse niho babaturageho intambara yamaze ibyumweru bibiri niho hafatwa bemera hafatwa mu byumweru bibiri hari hamaze gufatwa abacengezi 2,900 kandi bari batari 5 kubera ya mobilization intambara mu Ruhengeri Gisenyi abantu barapfuye pe barapfuye cyane kuko bari barivanze n'abaturage abacengezi bivanze n'abaturage abasirikare bishe abaturage abasirikare bishe abacengezi ibyo ngibyo byabaye ibyo nta gushidikanya ibyo byo kuvuga ngo abantu bagiye mu buvumo ngo babasanga bo babicayo itetu yarabaye koko uko mu buvumo abishe kapiteni mukomeza siho bahungiye bahungiye basigaye babakurikirayo ibyo kuvuga ngo ntibari binjiraga ngo babareba ibyo rero nta abantu barapfuye n'ubu ngubu ugiye numva ubuse intambara nange sinjye nkiyikira ariko uretse ko igomba kubaho kuko naranisiri cyangwa nazanmaitaga abakozi iyo baba bavuga ngo bazakoresha ngo imyigaragambyo nta Kagame n'imyigaragambyo Kagame utamurashe unamurase cyane umutesha umutwe ntabwo narimwe azakumva umurase ukamutesha umutwe agahinduka ibisusu atari ibyo abavuga muzavuge ntacyo muzagera kuko we nawe ariko ari kurasa nta bikeneye kumvikana nta kene imikirano kugakira nabi nta muntu ashaka gukira nabo intambara ni ikintu kibi n'ubu ngubu niyo ngira kuba mu Rwanda abanyarwanda baziteguye yuko bazashe ari leta izabica ari n'abandi bazajya intambara ni ikintu kitari cyiza kuko ntawe uzarwanda muri Nyungwe uzarwanda mu Kagera tuzarwanda abantu bazarwanda mu baturage abanyarwanda rero buriya ni abantu batekereza intambara ni abantu babicyane Kagame buriya kuba yifuza intambara zikorwa mu Rwanda n'umuntu adashaka kuko abanyarwanda babaho aho intambara n'indi serije ntihazajye umuntu wifuza intambara
meze Mugate Eugene reka tugushimire kandi ikiganiro ntabwo cyoroshye Pierre Celestin ikiganiro ni cyawe ntabwo wandika urasoma ariko ubu ni ubuhamya nkeka ko buje bwiyongera ku gitabo twasomye binadufasha kugira ngo tunakangurire Abanyarwanda kurwanira ukuri nta kibazo nsigaraniye kuri meza Eugene kereka uwo ugize icyumva wakongeraho cyangwa ukamubaza mfite abandi bantu babiri batse ijambo ariko nabo turaza kubasaba kuvuga amagambo make cyane dusigaje andi masaha atatu turajya ngo twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi nyamukuru ariko turaza no gutanga ijambo nanone tumaze gusesengura ikindi gitabo cya kabiri ariko ngiye ku giti cyanjye ibyo Theogene aduhaye ndakeka bidufashije no kumenya ibyo twumvaga mu gitabo ahubwo ni ukugira ngo Abanyarwanda bose bumve yuko intambara ari mbi nk'uko asoje avuga ati uwifuza intambara burya ntago aba agiye kujyamo kandi uramukuru w'igihugu cyacu araribwa mu ntoki. Pierre Celestin niba ari ikibazo wenda cyangwa icyo washimangira wabaza Major Theogene.
Bo Serge urakoze cyane rwose kunsubiza ijambo nagira ngo nshimire rwose byimazeyo Major Theogene kuko ibyo avuze rwose ahubwo bitumye nyine biganisha ahantu nyine umuntu yabihuza n'ibyo nyine uzi ibyo yanditse ukaba wagira ikintu kuramura musesenguye umvije rwose amagambo avuze ntabwo nyasubiramo rwose yumvikanye abantu bayumvishije iyo rero bihuje nanjye nasomye mu gitabo cya Ruzibiza njye rwose ndimo ndavanamo ikintu kigenda kwegera ukuri rwose ku buryo mbona hano rwose bigenda bigana rwose njye ntekereza ko rwose bari byo rwose ntegeza ko tugira Imana bigakomeza gutya kino kiganiro ya ntumbero umugani w'Abarundi kugira ngo tugihe izagenda yegera buhoro buhoro rwose kugira tuzagera twegera ukuri rwose ntabwo njya muri detaye binamaze kuvuga rwose kugira ngo mushimire ko njyewe ibintu avuze bitumye nongera kugira ubundi buryo mbona ibyo Ruzibiza yavuze none nkaba nakwegera ku byerekeranye naho navana mu buryo bazana mu byerekeye avuga kuvuga ngo ntabwo ari Ruzibiza wabyanditse njye ku bwanjye ibyo ntabwo ibyo ntindaho yaba ari Ruzibiza wabyanditse yaba ari umuzungu yaba ari Theogene yaba ari undi icyo mva ndasoma ibyo mbona ndiri imbere yanjye nkabisoma none nkimaze ibi ni ibiki eske nibyo cyangwa si byo ibindi biza nyuma wabyanditse ninde ibyo njye ntabwo mbishyiraho eske nyuma yari ivuguruje eske ntivuguruje eske ntiwari wabyanditse byari byamvuye muri wowe cyangwa se icyo nzi cyo ni uko ndimo ndiri imbere yanjye igitabo kirimo kivuga ibintu rero maze kubyumva ntagira Imana nk'ubu nkabona rwose nk'ukuntu Theogene rwose amfashije cyane akama ubundi buryo byite une autre version en français bituma noneho mbihuza n'ibyo nyine nari naravuze nk'uko nyine babwiye ko njyewe nta bantu nzi Theogene simuzi ibyo intambara iba sinari impari ibyo byose ntabwo ndimo ndahera ku byo nasomye nkabihuza n'ibyo amaze kutubwira wari uhibereye njye nkavanamo ikintu pe akivanamo rwose zikane gutinda wowe n'abandi jambo ko gusagira ngo ngire umushimire rwose ahubwo byajyaga bigenda gutya buri gihe uko umuntu avuze ikintu noneho hakagira undi muntu agahuha indi verisi itandukanye niyo watanze kugira ngo bihuze ni byiza rwose kankore ko tutahuhe n'abandi jambo
urakoze ni nawo muco nyine tugira ngo twimakaze kandi twanamaze kubitangaza ko mu kiganiro gitaha tuzafata igisaha ya mbere dutange turebe reaction zavutse turebe abifuza gukora komantari ariko byakabaye byiza abavuzwe mu gitabo baramutse bakiriho cyangwa bumva batemeranywa nabo ariko nabo bafite amakuru afatika ko bazaza bizaha n'ikiganiro cyacu indi ntumbero Major Theogene unyihanganire gato twumve abantu babiri batse ijambo mbere ko tugusezera kuri mugoroba ariko ushobora kugumana natwe ukumva n'ikiganiro cyacu reka tunyarukire muri Australia bwana Theophile muradukurikiye igitekerezo icyifuzo cyangwa gushimangira imaze kuvugwa ariko mu magambo avunaguye ko turwana n'igihe kirimo kuducika Theophile ijambo ni ryanyu
ya murakoze bwana Serge mu by'ukuri ntacyo narekagombye kuvuga ariko nkurikiye ibyo Theogene avuze nakurikije ibyo njye nabonye niboneye n'amaso numva se n'ugize agahinda gatoya njye nabaye muri zone Tambo nanakoze mu kintu muri komisiyo y'amatora y'icyo gihe bitaga muri Tambo muri zone muri Kinira icyo gihe rwose inkotanyi twarabonanaga n'abanyarwanda bacu twarabonanaga ndetse na muyobozi n'urugero nko muri bwisi igihe uwitwa Ndege yari yamaze kuba burugumesire ahanganye n'uwitwa Nkunze u Rwanda hari anavuze ngo ntabwo abaturage muri Byumba cyangwa ko muri zone Tambo baba barishwe bigamijwe n'ubwishyari cyangwa iki ngo ni uko ngo batangaga amakuru
rwose aho namusa ko yitabiye kuvugisha kuri kuko abantu barapfuye nabo bagarura ariko iyo tuvuga tworusa hagiye tuba turakomeretsa imitima y'abantu twarapfuje twaratakaje abantu bari muri bitampo babanaga neza n'ingutanyi baratuye ndetse urugendo nari muri rwizigiye uwitwa ndege yaje gukina mu nzu rwanda mu matora ariko abaturage uyu munsi cyangwa inyuma y'intambara nta n'umwe wabasanga muri za muvumba abazi amakuru mazima ni abarundi bari batuye mu cyane cyane bari bari impunzi muri tampo rero muri zone tampo hari igice bibiri hari igice cyari cyarafashwe na FPR ku mugaragaro harimo za Kiyombe Cyumba na Mukarange hakaza kongeyo andi makomine mu za Bwisige na gace ka Dakibare no muri za Cyungo abo baturage muri hirya ahegere umupaka bari barabaye n'inkotanyi neza acyo cyari gihari ariko se ko kwita abo bahutura ati nk'uko ari bitari umugambi wa FPR abaturage bari muri ako karere bataje kugira ngo za Nyacyonga cyangwa muri za Rutare na za Muhura makambi bagiye ishwe n'iki
ariko Teofili nyemera gato nkubaze zone tampo ntabwo ari ya zone tampo ndumva ari ya zone igabanya imirwano yari irimo abantu kera bitwaga abagome habagamo ari ingabo z'amahanga iyo niyo bita zone tampo uravuga muri zone yafashwe na FPR niba nkumva neza birumvikana ariko zone tampo ni ya zone ibitandukanye ibice bibi bihanganye akenshi agenzurwaga n'ingabo za Afurika yunze ubumwe mbere y'uko minyuwariza niba mbyumva neza
nabitandukanye Serge navuze ko hari zone tampo navuga amakomine hakaba n'agace FPR yarafashe mbere harimo za Mukarange za Kiyombe zone tampo yabayeho amatora
amatora ntabwo ndi kumva icyo ushaka kumbwira muri zone tampo n'amatora tubwira amatora yarayikiriye
icyo gihe muri zone tampo habaye amatora y'abarwumese kugira ngo barebe acire FPR itegeko yatire abantu muri gukurwa n'abandi ba guverinoma bayobore twakoze amatora yo muri zone Kinira yari yo n'umvuga w'icyongera abanza nawe yari n'ubacyari rero umva ko hari icyo gihe FPR abaturage kugira ngo habe amatora abaturage barabanye neza n'inkotanyi kandi koko bari no gushobora gutsinda ariko icyo nshaka kuvuga n'ikibaje ni uko abaturage nyuma y'intambara bari ntibaboneke kandi igihe wumva ko bageze kuvuga ngo bizeye ko batora babanye neza ntabwo abaturage bo muri kariya karere bishwe kubera ko batanga amakuru bishwe n'umugambi wa FPR kuko itaza kubaho ako ni kamwe ku cya kabiri yongere ku ngazi ku nkambi zo muri Congo aho avuga ati FPR yavuze ngo abatahe mutahe abajyana mwacu babarasa abari mu nkambi z'imugunga bazi ukuntu bagushwe n'inkuba sinibaza ko munsi y'amasaso habaye inama ivuga ngo mwitemo inkambi zatewe barasaba nayo ku murongo abavuze uko uyu batazagana abenshi bagiye mu Kivu kandi ngo kireke byabaye ubukobwa FPR burahenze uko bagiye mu bantu barenga 1,000,000 ntibigeze batoye ngo 100,000 icyo ni kimwe icya kabiri rero abataje ngo bagarutse mu Rwanda ngo ntibishwe azijyabire ku gisenyi muri stade azijyabire mu murenge kuri stade abantu barishwe tugeze kuvugisha ukuri kuko ibintu ibyabaye mu Rwanda byabaye izuba ribona abantu babibona kandi tugifuze ibintu by'impfu z'abanyarwanda rwose mujye mutubabarira kenshi
birababaje reka mushimire ariko yakubwiye ati nanjye ntabwo nari niteguye gupfa nari nkiri mu nkotanyi narwanyaga umwanzi kandi yakoresheje amagambo yumvikana wowe iyo uza kuba ku ruhande rw'inkotanyi wari gutega amaboko bikagenda bite
ntabwo navuze ibyo gusenya batera navuze abantu bavuye muri Congo batashye ari abasivile abo bacagura kugeza ku mupaka abo babanaga kuri abantu barifite ntabwo barifite imbunda icyo ni kimwe icya kabiri muri tampo abaturage barifite ntabwo barifite imbunda babanaga nabo babikoreraga amasasu barabatekeraga aza abantu batwaye mu mastade za byumba kwicirwamo ahantu hitwa gishamba shayo ahantu henshi
urakoze cyane Teofili reka ngushimire wenda tubaza kuguha ijambo mu gice cyacu cya kabiri Meja Teogene turi kumwe ubwo wenda afite reaksiyo aza gukora mu kanya katarambiranye kugira ngo twihute tuze kujya mu gice cya kabiri turi kumwe na Bwana Felicien urimita amagambo rwose kugira ngo twe dushake umwanya w'igice cya kabiri ufite reaksiyo wenda ushaka kutwunganira kandi mu kiganiro cy'ubushize watubwiye icyo utekereza Felicien ijambo ni ryawe
Serge mwiriwe ndagushimiye nongeye gushimira n'abatumire bawe muri kumwe kuri uyu mugoroba Celeste ndetse na Major Théogène. Nge nkunda kuvuga nti ibintu byabaye mu gihugu cyacu byakozwe n'abanyarwanda bikorerwa abanyarwanda kugira ngo tuzagere ku bumwe n'ubwiyunge n'uko tugomba kuvuga ukuri kose abaturage bagahabwa ijambo igihe buriya butegetsi bw'agatsiko buzaba butagihari bagahabwa ijambo bakavuga ibyo babonye byose noneho ubuyobozi buzaba buriho bugafasha abanyarwanda kugira ngo bagire ikintu bageraho. Icyo navuga mu magambo yihuse ni uko nanjye ubwanjye inkotanyi zifata igihugu nari ndi mu gihugu cy'u Rwanda natanga nk'urugero rukeya nko muri segiteri ya Nyarubande mu karere ka Butamwa ukuntu bahamagaye abantu bakaza bakirundarunda barangiza bakabahuramo amasasu uko nahavuye yenda ubwo nanjye nzagira uko nzabisobanura. Noneho nihuse tugiye hakurya muri Congo nk'uko Major Théogène abivuze ndamushimira kuko avuga ukuri ariko ku mugani we nk'uko bari muri RPF kugira ngo uvure ikibyimba iyo kibyimbye kikubabaza ugomba kugikanda ukagitoneka kugira ngo ibintu birimo bishiremo kugira ngo cya kibyimba kizabone kuma gikire. Ukuntu mu karere ka Goma RPF yateye inkambi atari ukuvuga ko baje gucyura abantu bashaka kubica kuko nabaga mu nkambi ya Mugunga nk'uko Théophile yarabivuze batera bahereye mu gace ka Katare na Kayindo n'inkambi ya Kibumba baza barasa bahereye harya hejuru muri za Rubavu batera amabombe mu nkambi abantu barirukanka binjira mu mashyamba abasirikare baciye mu ishyamba hejuru mu birunga bajya gutangira abantu bavaga Katare ni Kayindo mvuze ibintu byagiye bibera aho ngaho impunzi ukuntu zaguye muri ayo mashyamba n'ibindi. Noneho bihutiye mu karere ka Goma RPF bagiye baca mu Kivu bakambuka bajya gutangatanga hejuru y'imisozi y'Imasisi ahantu hitwa za Mushaki na za Gatoyi noneho bakaranta amabombe mu nkambi ahantu impunzi zari zihari deplashiye ziri mu isake kugira ngo impunzi zose zihite zifata umuhanda zerekeza zisubira mu Rwanda. Abantu rero kubera ubwoba babonaga abantu bari bagiye bapfa n'abantu bagiye batangira ahubwo aho kugira ngo baboneze aho ngaho byensire harimo n'abasirikare ba FARC bazamutse uwo musozi wa Masisi.
Urakoze cyane Felicien nyihanganira rwose igihe kirimo kiradushizana ariko ndagushimiye ntabwo ari kukwaka ijambo tuzashaka undi mwanya kuko igice cya kabiri cy'ikiganiro kirimo kiragenda amasaha ducika ariko turaza gutanga ijambo mu kanya katarambiranye tumara gusoma igitabo cya kabiri nibishoboka uze kongeraho ku byo wenda waba utarangije nkaba ngushimiye. Birumvikana ntabwo Felicien pardon ngo nzagire nte Felicien ngo nzagire nte
ya uzatubabarire uzategura iki kiganiro tuzabiganiraho nk'ibintu byabereye muri amwe y'amashyamba n'abanyarwanda kuko ni ibintu bizadufasha
ariko ndabivuga buri munsi Felicien kandi uva no mu mwaka ushize tuvuga kwisenya by'inkambi za Tingitingi byabaye muri Congo nahamagara abanyarwanda kunyandikira no kuwemera kuza mu kiganiro ntago bajya baboneka kandi ubwo burenganzira buragana Felicien uzabikore ubanshakire rwose tuzabikora.
Serge ntisegondi mu halo
ndakumva
nyisegondi imwe nk'uko avuga ati abantu baratashye nge n'ubuhamya natanga nk'umudamu wanjye ndetse n'abantu b'iwabo baratashye bagera mu Rwanda ntibakiho barishwe ariko ntabwo ari byo yenda twavuga ngo tuzakingira kuri ibyo ngibyo ubwo nubona akanya uzadutumire mu kiganiro tuzabiganireho nibyo bizadufasha kugira ngo tuzashobore kwiyunga RPF nayo yo yaragakoze kimwe n'interahamwe ubwo kandi kugira ngo tubiganireho bizadufasha kugira ngo tugere ku bumwe n'ubwiyunge.
Urakoze cyane Felicien ndagushimiye ariko ndakeka ko tuvuga ibintu bimwe ntawaje guhakana tugira FPR kuri uyu mugoroba abatagatifu ahubwo tugomba gushimangira Major Théogène ntahantu yabihakanye yavuze ko byabaye ariko akavuga ati hari ibyo ruzibiza wenda yabaragazeho n'ibindi yabwiwe so far ndabona tuvuga ibintu bimwe kandi ntabwo ari ukuza kugira FPR abatagatifu nk'aho itakoze hasi. Reka mbashimire dufite umuntu wa nyuma Jean Bosco. Bwana Jean Bosco nzikuru umushinga naye ndagusaba kugabanya amagambo rwose udufashe kuri ingingo ya mbere kugira ngo tugane ku ngingo yindi nyamukuru uyu munsi. Ijambo ni ryawe Bwana Jean Bosco.
Ya ndabaramukije Sherije iminsi myinshi murakomeye.
Turakomeye nawe iminsi myinshi sinza wowe urumaze waragiye.
Ya narindi mu bindi bintu ya nakebye gatoyi nagira ndabashimire nawe basoma igitabo nshimire n'uwo Major Théogène na Felicien namwe mwese kandi nawe Icyo tuvuga buri gihe turabumviriza turabakurikira ni uko abanyarwanda muvugisha ukuri ku byababaye ko mukavuga muti okay aharabaye ubwicanyi ahabaye ubwicanyi none bigende gute reka tubireke naho umwe umwe agiye avuga ngo kugira ngo bagwanye umwansi bishe abanyagihugu no ntabwo bimeze sansa ahubwo icyiza no gushyira hamwe kuko ngaho ni nkaho yo bavuze ati urazi icyenda majana icyenda mirongo icyenda n'umunani buyoya yakoresheje helikopta aho bita mu Kirundo Ntega na Marangara yica abanyagihugu icyo gihe ngira niho naje nahungiye mu Rwanda ni mutoye n'ababyeyi so none wavuga ngo buyoya yari ko aragwanya abansi akoresheje amahelikopta no hariho uburenganzira bwo kuraba abanyagihugu n'abasirikare ukabatandukanya gusa icyiza nuko byababaye ko kandi mugomba kwicara mukavugisha ukuri ati ngaho inkotanyi zakoze ibi aha naho habaye ibi hama mugashyira umutima hamwe nicyo nagira ngo mbaterere murakoze
urakoze cyane John Bosco reka mbashimire Pierre Celestin urabyumva tugumye kuri gutanga ijambo ntabwo twajya mu kiganiro cyacu cya kabiri reka tugarure Major Theogene mu gusoza niba ari cyo wasubiza abazanye izo komanteri reka ngo ijambo ubyivugire wenda wongere ubabwire ko utaje kurengera FPR nk'uko bamwe basa nkaho bakumvise yuko byabaye kandi nk'abanyeka yuko nta wavuze ko bitabaye kandi urarigereta ko ubwicanyi bwabaye ari ikintu kibi uvuga uti intambara umuntu wifuza intambara ntabwo abazi ibyo agiye kujyamo Major Theogene nongere ngushimire ijambo ni ryawe
Serge urakoze ikintu cyo mbanje kusaba nuko ubutaha utazagiye gutegura ikiganiro cyo kudupipa abavandimwe Tofire Christiani bari bazanye deba yari kuba nziza kandi yari gufasha abanyarwanda benshi tukadiscasinga kuko ibyo bavuga ndabizi n'ibyo mvuga nabo barabizi rimwe na rimwe nta nubwo ngiye numva ntandukanye nabo ahubwo twakwibukiranya abantu bakavuga ibintu ko umuntu aba ari hose ibintu byose arabizi abantu baribukiranya ibyabaye ubu twari kwibukiranya tukabara umwanya none uratubipye nta kuri twabigenza ariko reka ngaruke gatoya kuri Theophile na Feliciane Theophile aravanga ibintu bya zone tampo akongera akavanga n'ahantu inkotanyi zafashe muri 1994 bwa mbere amakomine za Rutare na za Bwisige ni ukubivangura cyane muri zone tampo yavugaga n'amatora mwebwe ni munayazi koko byarabaye zone tampo nta bibazo abaturage bari bafite sindiho mvuga yuko nta n'umuturage n'umwe wapfuye utarapfuye bashobora kuba barapfaga yuko no mu Rwanda n'uyu munsi abantu bapfa bashobora kuba barapfaga bashobora kuba intelligence zirakora ejo kuba hari nk'abantu bamenyaga yuko abantu bakorana na X nk'umuntu akorana na X-Par bakaba bamwica cyangwa se X-Par ikamenya ko hari abantu bakorana n'inkotanyi bakaza bakamwica ibyo byashoboka ariko nta furani yabayeho kuvuga ngo nibajye kwica bari abahutu muri zone tampo bafate umusozi bawice ibyo ntabwo bigeze baho ibyo mu nkambi ya Mugunga iyo bari bavuga ntabwo njyewe nigeze ntabwo ntandukanye na Buhoro kuvuga gusa ngo abantu ngo abasirikare b'inkotanyi bagiye ku misozi ya Mushaki na za Sake bagota inkambi niko byagenze hari niko byagomba kugenda inkambi ya Mugunga ariko abasirikare bagiye ibihumbi mirongo ingahe by'abasirikare ba X-Far bafite imbunda bafite amasasu utabagose ngo barase waba uri mu kigero cy'ubundi twaragombye kubagota turabarasa ubwo abaturage bari barimo nabo barapfa bamwe bagwa mu mazi mu Kivu Tizitru ntabwo babesha hari ahabaye amarorerwa atabaho ku isi twarabarashe nabo baraturasa turabanisha tubanesheje n'iyo abantu badeshejwe nyine bagira ibibazo ivyo rero nta no kwitindaho nta kuvuga ngo navuze ngo hari ngo ntabwo abantu bavuga ngo Mugunga abantu ntibapfuye ubu se isasu ryagwaga kuko rwari uruvunganzoka rw'abaturage isasu ryagwaga yicaga umuntu ikompanyi yagwaga yamaraga abantu nta bitangazo bihari rero ni kuko abaturage bari bavanze n'abasirikare ntagomba kuvangura kandi uretse ko nyine habayeho ibyaha ugasanga nabo basirikare barapfasiye bagiye mu mashyamba ya Kongo ubundi ntanubwo twifuza ko bajya mu mashyamba ya Kongo twifuza ko birangirira aho ngaho aratumisha abagenzi ibyo kuvuga rero ngo ngo nta nama yabayeho sake kabiri ajya gufata icyemezo cyo gupaswa forces za 21st zari mushaki n'ejo ya sake kuzipasura bakaziraza bakapaswa bakagenda yaravuze ati abo bafite imbaraga abo bashaka ko tujyana tugende abandi mufatirize musubire mu Rwanda nimupfa muzapfe abiyemeje rero ni abantu bari bafite agatuza ariko hari n'abandi b'abagore abakecuru bafiye gushorera baragenda batazi niyo bariho bake nuko byageze abagisuye mu Rwanda rero yavuze ngo hari ngo bagiye mu Rwanda barabica ibyo ngibyo uri gusubivuga ubwo ntibabica ubu siriya mirambo yo muri Rweru noneho nabavuye kumwe ejo bundi se ibyo ngibyo abasi mu Rwanda gupfa ntihashoboka gete nari mpari bagiye baturagurwa barabica n'ubu baracyabica n'ejo hari abapfuye n'uyu munsi ariho arapfa n'ejo ubundi bazongera bapfe ngo ibyo gupfa byo nta ntu ntabwo ndabivuga nanjye nakunga mba narapfuye ibyo ngibyo byo bose nizo kubitindaho icyo gihe nashaka gusobanura gusa aho natangiye nsobanura ngo yewe ubwanjye umutwe wanjye kuva 90 intambara itangira nta nama n'imwe yigeze numva yabayeho isobanura ngo nimugende mwica abahutu iyo nama ntayo nigeze numva ngiye mu buzima bwanjye kandi uko nibwo kuri kwanjye ariko abahutu bapfuye nta n'ubwo wari abahutu bapfuye ngiye sinana mbere nahamye yuko ushobora kuba ukubyira gatatu abatutsi bapfuye mbega purisi kuko abahutu barapfuye cyane n'ubu kandi baracyapfuye kandi barapfuye by'intangarugero rwose ntabwo mbihakane kandi bishwe na ntabwo aribo bicanye hagati yabo yego nabo hagati yabo harimo abicanye ariko n'umubare mutoya ariko abenshi bishwe n'inkotanyi kandi inkotanyi zabishe zinabishaka ariko nta nama yigeze ibaho yicare iplanifiye kwica abahutu ariko abahutu barapfuye nicyo gihe nashaka kuvuga n'ubu ngubu kandi ntabwo yari kubaho abanyarwanda bazongera bapfe sinzi kuko ubwoko buzapfa ni ubuhe ariko ni bwose ari abahutu n'abatutsi bazongera bapfe nicyo nashaka kurangirizaho ariko iyi deba ari deba nziza ni deba ikomeye abantu bakaza bakibukiranya amahisitwari bakibukiranya ibyabaye abantu bakavuga bakisanzura ni nacyo radiyo bikwiye kuberaho kuko nta yindi radiyo dufite nta handi hantu dufite tuvugira abantu bakisanzura bakavuga n'abantu bafite agahinda kagashira kuko buriya mu Rwanda hari abantu baresika pe umwebo agira gutya n'igihe cyo kwibuka akaba yanarira akavuza induru bakantu bagafata byibura buriya hari igihinduka kuri we ariko hari abadafite uburenganzira bwo kurira hari abadafite n'uburenganzira bwo gushingwa n'umuntu wabo babona ariko byimwiradije none umuntu akanavuga yaza akanatukana byibura buriya abaruhutse abafite n'abandi aruhuye bo hirya babyumvise rimwe na rimwe uzajye utegura ikiganiro nk'iki ngiki kizajya kidufasha gifasha abantu benshi cyane murakoze nyakubahwa Serge
urakoze cyane Major Theogene Rutayomba reka ngushimire kandi hari icyo twunguye kuri iyi gahunda yacu yo gusoma ibitabo nubwo bitoroshye ntabwo byoroshye ariko tuzajya dukora ibishoboka byose ukuri kose ntabwo twakubonera icyarimwe ubu ngubu tuba dutangiye fondasiyo iyi ni fondasiyo y'impaka wubatse itafari ku rindi kandi akeka ko Pierre Celestin ahavuga Imana iki kiganiro ni icyawe ariko ni ikiganiro kitoroshye ni impaka zitoroshye ugomba guhora witeguye rero challenge nk'izi ngizi mu kiganiro cyawe cya buri munsi reka dufate akaruhuko k'iminota ibiri tuze tugana ku gice cyacu cya kabiri mu gitabo twabateguriye uyu munsi nongera mbashimira mbasaba abafite umwanya kuguma ku murongo wa telefone turaza tubaha ijambo mu kanya tumaze gusoma igitabo cya kabiri mutubwira nanone ibyo mutekereza kuri icyo gitabo turi bubasomere mu kanya katarambiranye